Uptown Beats Official.
A daddy, yeah.
See me have a question for you.
Zifuse ni bandani banzako yue. Ni wangati bangalako vintu vika kufuta yue. Oh, yu siwa kukonda. Ni mafupa tule telefoni yo siba kukonda kumbuka mano ni mafupa tule telefoni ni bangati banza tu pangati tandize genuinely ni yangati manamba yanga yankipwe kusalila kabili. Peleka pa social media. Most of our friends ni ma cloud chasers. Oh yeah. Wauza mzako problem yako. Mazo chipanda chonse chikamba paliweo. Langa ni sisa seko yako. Waka panga miti ni wakamba paliwe. Sikuse ni bandani wanzako yue. Ni wangati banka lako vitu vika kufuta yue. Siwa kukonda iwe kumbuka mano ni mafupa tule telefoni iwe siwa kukonda kumbuka mano ni mafupa tule telefoni.
Watch how them clap for you when you get a little success. Them put up a show and say them happy for you. Deep down the roots. Akakuna na chintu chapino paka chabe chinkale chak. Nika sopwanje yako na tupiri ya kwa wishing asembe yenze yake. Wauza mzako problem yako. Mazo chipanda chonse chikamba paliweo. Langa ni sisa seko yako. Waka panga miti ni wakamba paliwe. Sifuse ni bandani wanzako yue. Ngati banga lako vintu vika kufuta iwe. Oh, iyo siwa kukonda iwe. Oh, kumbuka mano ni mafupa. Iyo siwa kukonda kumbuka mano ni mafupa.